Ghost is in the building. D-Flex.
Managers, Mr. Myself, I say.
Listen. Akana koni kambi katazi kama manazi. Akana koni kambi katazi kama manazi.
Money me dancer, chile shani na chile ti one kasa. Ukupusha tingeshe misango, ukundolesha na kunje bati. Ni dance ma manazi.
Dance ma manazi.
Nama esto.
Dance ma manazi.
Chile shana, asendo vaipa ya mushala. Switch, vanacule benchi. Ebo chipa ya vakakule tenti. Past stage, she's dancing beside me. Wait, walali shewe siren. Kambwele femu nomo. Bunch teva papa mbwele femu royo. Cause I'm a dancer, yeah, so no repent. I recall if you take a recent car. One dance means semuka. Boy, kuse luka. I'm like
akana koni kambi katazi kama manazi. Akana koni kambi katazi kama manazi.
Money me dancer, chile shani na chile ti one kasa. Ukupusha tingeshe misango, ukundolesha na kunje bati. Ni dance ma manazi.
Dance ma manazi.
It is critical. Shy monopole, face like a tabico. The way you twerk it, in an aluva na kodi fusa drift. Dance ma jasi ana salako. Hey dance ya chete akwaya. In the press you think you by fire. Money me sango, na chemesa na kile mwene lango. Sole, ha, money me danso. Chile tela chepangi la pokasu. Ha, mukwa bofeja na chepangi la puwan. Chai vila cha shani na puwan.
Akana koni kambi katazi kama manazi. Akana koni kambi katazi kama manazi.
Money me danso, chile shani na chile ti one kasa. Ukupusha tingeshe misango, ukundolesha na kunje bati. Ni dance ma manazi.
Dance ma manazi.
Yo D-Flex, listen. Kila shumfo pati nshaba defa. Lindu wana mukate shili sefa. Feeling and they will come chef if you have a girl, Lama Walu Fiha. Di highly na fin senda nyapa. Nje vile chulwimbo na chin senda nyapa. Ilolo fe kusha nazi. So nje posa dance ya mama nazi. Ha. Yama kwa tisha boy yama kwa nazi. Leka ni kulangize by the teacher ila. Wanna show you mama ne TV nila. Dance ya mama nazi. Akana koni kambi katazi kama manazi. Akana koni kambi katazi kama manazi.
Money me dancer, chile shani na chile ti one kasa. Ukipusha tingeshe misango, ukundolesha na kunje bati. Ni dance ma manazi.
Dance ma manazi. Dance ma manazi.
Akana koni kambi katazi kama manazi. Akana koni kambi katazi kama manazi.
Money me dancer, chile shani na chile ti one kasa. Ukipusha tingeshe misango, ukundolesha na kunje bati. Ni dance ma manazi. Ni dance ma manazi.
Oh yeah.